already know.
I'm wonderful.
Nizigundo kali la mabodza ngati zakuntundo auchakhala nyumba yopanda katundo ndepena ndimalusa ka ngati lungu basi daily kujedana sana kuvutiko satandiza kusekana kuyikilana mpeni kumpasa kuchekana amakupweteka ndi omwe umacheza nao ati gwamba makunena kusika tikudya moko nangama tinena bwanji uli pompo mabodzani nomumachekela sonko kuwelengana ngati muzale pamoko kulibeko kutilanda zofunda kumakona pampepo tikapesa mwai basoka tseka chitseko koma niyo si mulungu sore ndijeko mapindula shan zana mumfeka ufumu inukufula crown wina kama malo laka lako fula gown zikayenda basi kumpanga chipongwe town tryna pull him down
mwendi jose sanchito dilo wela kutiko
mwendi komelela
angondi fuza
Tesela banja, funa nzikona banja
Mwani komelela, mwani komelela